is Jehovah. Yahweh, your name is Jehovah. Yahweh, your name is Jehovah. Ozadia makede Yahweh, Seteba, your name is Jehovah, Yah, Yahweh, Yahweh, your name is Jehovah, Yah. Yahweh, Yahweh, your name is Jehovah, Yahweh, healer, your name is Jehovah Azitaba Healer. Someone is getting healed. Healer. Kusere sabago. Healer. Your name is Jehovah. I hear the Holy Spirit ananiambia nibaki hapa. Healer. Healer, you are my healer. Your name is Jehovah. Healer. Healer. Sere sabu ye hila yone Jehovah hila Yahweh Yahweh jina lako ni Jehovah Yahweh 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 jina lako ni Jehovah Yahweh Yahweh, usiriribu sharaba. Yahweh, 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 jina lako, Jehovah. Yahweh, Yahweh, oh Your name is Jehovah, Ungu Jehovah Yahweh. Yahweh, Yahweh, Igambala Ungu Jehovah Yahweh. Igama lako Ungu Jehovah Yahweh Igama lako Ungu Jehovah Yahweh igama lakho unguJehova Yahweh igama lakho unguJehova Yahweh Yahweh così devo dire Yahweh 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 igama lakho unguJehova Sandara mandiri, Yahweh, Uraniri Mazarabai, Yahweh, 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 Igamala, Ngujeova, Yahweh, 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 Uri nere ne mosanama, Indere na 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 rabus, Rire kanina maya nere ne. Come on, worship God. Join me in worship. Ba seke, de 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 ba, Sheke taba, express your worship. Kuranama, sedema an, Shanoma zeke, Rinema Korea Nerebo, Jekotama Andere, Zadebe, Oria Nema Kazere, Yahweh, you are Yahweh, Usanama Nere Badu, Uriera Nera Maya Nebazierea, Shandera Kaya Nesana, Yahweh, we adore you, Yahweh, we worship you, Yahweh, we give you honor. Yahweh, we praise you. Ooh. 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 Oh, Asakaya. Jehovah. Yeah. Yahweh. Hakika. Fadili oh zitani fua tamimi itak a bani mwa wana siku zote za maisha yangu nitaka bani mwa Bwana oh siku zote za maisha